Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Marka ugu horeysa ee aad timaado dal cusub, wax walba waxay kuugu muuqdaan kuwa cusub oo ka duwan waxyaalihii aad hore u taqaanay. Waxa aad raadsataa meel aad degto, shaqo aad hesho, iyo nolol maalinle ah oo caadiya. Laakiin haddii aad tahay qof keligii ah oo aad dareento cidla, waxaad u baahan tahay ama u baahan kartaa in aad raadsato lamaane aad la wadaagto noloshaada cusub. Qaybtan taxanaha Australian Explained ayaa ka hadlaysa dadka soo gala dalka ee doonaya inay helaan lamaane, sida ay taas u bilaabi karaan, iyo waxyaalaha lagama maarmaanka oo ah in ay ka digtoonaadaan. Cherry Kransas waa professor bartay cilmi nafsiga iyo sayniska xiriirada dadka waaweyn oo ka tirsan jaamacadda Deakin University. Waxa uuna madax ka yahay qaybta Science of Adult Relationships Laboratory. Waxa uu sheegay in rabitaanka lagu raadinayo lamaane uusan ka bilaabmin jacayl oo keliya, balse uu ku saabsan yahay dareenka qofka ee ka mid ahaanshaha bulshada.
I think one of the big things is when we separate from very familiar places that we've either grown up in or learnt to be a part of in society.
Mid ka mid ah arrimaha waaweyn waa marka aynu ka tagno meelihii aynu ku soo barbaarnay ama aynu xidhiidh bulsho ku lahayn, taas oo badanaaba ah halka ay ku sugan yihiin ehelkeenna iyo asxaabteenna. Waa wax caadi ah in ay dadku dareemaan cidlo iyo kalinimo, waana dabiici in bini'aadamku u baahan yahay in uu meel ka mid ahaado oo uu la xiriiro dad kale, ayuu yidhi. Professor Kransas waxa uu tilmaamay in ka fogaanshaha dadka aynu jecelahay uu keeni karo xanuun iyo walwal. Waa dabiici in aynu dareenno murugo marka aynu ka fogaano dadkii aynu ku tiirsanayn, sida waalid ama lamaane, waxaynuna u boholyoonaa xiriirkoodii.
One way for us to be able to deal with that distress when we know that the ability to be able to be close to them and to hug them and to be with them when we come into a foreign country is to
habka aynu u yarayn karno murugadaas, gaar ahaan marka aan ka fogaano dadkii aynu jeclayn, waa in aynu isku dayno inaynu xiriir la samaysano dad kale. Mararka qaar waxay noqon karaan dad aynu isku bulsho ka soo jeedno ama mid isku dhowdhow, si ay fahamka iyo isku kalsoonida oo fududaadaan, ayuu yidhi. Laakiin sida Australia looga bilaabo xiriir ama jacayl ayaa laga yaabaa in ay aad uga duwanaato sida dalal kale. Professor Kratzas waxa uu kale oo sheegay in nooca xiriirka ee la yiraahdo arranged marriage ama guurka la abaabulay aan Australia caadi ka ahayn.
If we're talking about countries, whether it be Middle East, parts of Africa, various parts of Asia, some of these countries tend to be what we would call as more collectivist. The way that they tend to meet...
Dalal badan oo bariga dhexe ah iyo qaybo ka mid ah Afrika ama Asia, bulshooyinkoodu waa kuwo si isku dhow u qaabaysan. Dadkana waxaa badanaa isbara saaxiibo ama qoys. Xataa waxaan ognahay in guurka abaabulani uu weli ka dhex jiro dhaqamada qaarkood, ayuu yiri. Ninkan oo aynu siinayno magaca afgarasho oo ah Aadam, aanan ahayna magiciisi saxda ahaa, waxa uu sanadkii 2014 Australia ku yimi ardaynimo caalami ah. Muddo yar kadib waxaa ka maydhmay xiisihii hore, waxa uuna dareemay cidlo iyo kelinimo.
First month it's kind of fun, everything is new, feel excited, and after one month the reality hit me.
Bishii hore waxay ahayd xiiso xiiso, wax walbana way ii cusbaayeen, waanan faraxsanaa. Laakiin hal bil kadib run baan run gaadhay. Waxa aan u xiisay dalkaygii, waxaan bilaabay xaasilaad la'aan iyo in aan ku dhibtooda dhaqanka cusub. Kalsoonidii baa iga yaraatay, cidlana waan dareemay, ayuu yidhi. Muddo 3 sano ah haddii uu joogay oo dhowr jeer isku dayay inuu lamaane helana, taasi aad ayay ugu adkaatay waxa markaa go'aan ku gaaray inuu haydaanka ka talaabsado oo lamaane ka raadsado dad kale dhaqamo ka duwankiisa laakiin waxa uu u baahday cid ka caawisa arinta waxa uu la xiriiray meel Melbourne ku taala oo bixisa tababar ku saabsan sida lamaane lagu helo
I have learned a lot about social skill. My coach pushed me out of my boundary, like talk with any stranger, not in the creepy way.
Waxaan halka ka bartay xirfado badan oo bulsho tababarahaygu waxa uu iga saaray xeerada yareed ee aan ku koobna oo waxa uu ii baray in aan si caadi ah ula hadlo dad aanan aqoonin iyo in aan tago meelaha bulshadu isugu timaado si aan isaga saaro cabsida taasi waxbay ka beddeshay fikirkaygii waayo ragga badankiisu way ku adag tahay in ay la hadlaan gabadha ay xiisaynayaan ayuu yiri Andrew Gang ninkan la yiraahdo waa tababare xiriir iyo shukaansi oo ka shaqeeya meel ku taala Melbourne waxa uu la soo shaqeeyay in ka badan 1000 oo ka soo kala jeeda dhaqamo iyo dalal kala duwan isaga oo ka caawiyay isku kalsoonaanta iyo xirfadaha xiriirka waxa uu sheegay in dhaqanka shukaansiga ee Australia uu gabi ahaanba ka duwan yahay kan ay dad badani ku yaqaaneen dalalkii ay ka yimaadeen
We get inquiries almost every day from men from different countries, specifically mostly India and also certain Asian countries.
Waxaan maalin kasta codsiyo ka helaa rag ka kala yimid dalal kala duwan, inta badan India iyo dalal ka mid ah Asia. Fahamkooda shukaansigu waxa uu ku salaysan yahay filimo ay daawadeen, waayo iyagu waxay yaqaaneen guur la abaabulay. Sidaa daraaddeed, ma yaqaanaan sida dumarka loo soo jiito, waayo maba yaqaanaan nooca soo jiidashada Australia ayuu yiri. Mr. Gang waxa uu intaa ku daray in xishood iyo edab kaliya aysan ku filayn in la abuuro soo jiidasho.
The dating process has changed. They don't just deliver themselves on a silver platter. I'm readily available for a relationship on the first date.
Habka shukaansigu waa isbedelay. Dadku si degdeg ah uma sheegaan in ay maalinka ugu horeysaba diyaar u yihiin xiriir dhab ah. Rag badan baa sidaa sameeya, xiriirna ku bilaabi kari waayay ayuu yiri.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Waa kan Andrew Gang oo bixinaya talooyin ku saabsan meesha wax laga bilaabi karo.
Meetup.com, just to start building a social network. Not trying to think of it as a way to meet women and date, just building up a social
meetup.com waa meel fiican oo laga sameeyo xiriir bulsho oo qaadan in meel loo shukaan si tago balse waa meel laga sameeyo saaxiibo lagu barto dhaqamo kala duwan lagu tago munaasabado xitaa laga helo fasallo luqada laga barto iyo qoobka ciyaarkaba waa meel wanaagsan oo laga bilaabo xiriir cusub ayuu yiri Andrew waxa uu sheegay in geedi socodkani uu qaadan karo waqti dheer balse barnaamijyada shukaansiga ee online-ka waa kuwa dating apps-ka la yiraahdo ama laga sameeyay ay sidoo kale yihiin meel wax laga heli karo
So dating apps can work quite well. I would suggest heavily not to be disheartened if they gave it a go and they don't get the results. They just need to work.
Dating apps waa abyada la isku shukaansade waa la isticmaali karaa. Laakiin waxaan ku talinayaa in aanay dadku ka niyad jabin haddii ay dhaqso u heli waayaan waxa ay rabeen. Waa inay horumariyaan habka ay isu xayeysiyaan ayuu yiri. Mid kale oo farta ku fiiqayo waxa la yiraahdaa speed dating waa meelo ay ka dhacaan shukaansiyo degdeg ah laakiin ma uu aaminsana in noocan laga gaaro guul badan
I find that There's a very low success rate. However, they should absolutely give it a go. They need to.
Wax aynkaas aan lagama helo, laakiin way mudan yihiin in la isku dayo maxaa yeelay dadka guurdoonka ah waa inay marmarka qaarkood eegaan meelo ku cusub ayuu yiri. Laakiin qofkii doonaya in lagu aadiyo qof leh astaamo gaar ah oo isagu doortay waxa uu la xiriiri karaa adeegyada isku aadinta sida kuwa loo yaqaano matchmakers oo ka jira Australia. Yvonne iyo Trey, oo ah lamaane degan Sydney, waxa ay 2019 isku barteen nidaamkan matchmakerska.
It was inspired after traveling overseas and experiencing a new culture that I wanted to find someone when I came back to Australia. That's when I sought a matchmaker.
Mar aan dal kale aaday oo aan dib uga soo laabtay, ayaan jeclaaday inaan la kulmo qof ka soo jeeda dhaqanka waddankii aan soo jeclaaday si aan nolosha ula wadaago. Adeegga matchmakerska ayaa iga caawiyay in aan la kulmo Yvonne. Isfahan degdeg ah ayaa naga dhex abuurmay. Waxa aan labadeenaba doonaynay xiriir dhab ah, kalsooni iyo isfaham, taasina waa waxa xiriir adag dhisa, ayuu yiri. Adeegyada isku aadinta ama matchmakingka ee Australia waxa isku xidhan dadka doonaya xiriir waqti dheera oo dhab ah. Dating apps-kana waxay kaga duwan yihiin inay bixiyaan taageero shaqsiga loo tolay, isbaritaan la habeeyey iyo qarshoodi dheeraad ah. Catherine Way, oo ah isku aadiye ama matchmaker ka howlgasha Sydney, ayaa sheegtay in dadka hore u deganaa dalka iyo kuwa dhowaan soo degayba ay isticmaalaan adeegyadeeda, laakiin ay filashada dhaqankooda ku salaysani kala duwan tahay.
I deal with a lot of Japanese, Chinese, Southeast Asia people. There's a strong emphasis the purpose of marriage. This question
waxaan la shaqeeyaa dad badan oo ka yimid Japan, Shiinaha iyo Koonfurta Bari ee Asia. Dhaqankoodu waxa uu soo horreysiya su'aasha ah ma doonaysaa guur, laakiin Australia way ka duwan tahay sidaa. Nin macaamiishayda ka mid ah oo ka soo jeeda bulshada Caucasian-ka ama cadaanka loo macnayn karo ayaa yiri waa markii labaad oo keliya ee aan la kulmay gabadhan. Aqoon wacanba uma lihi, laakiin waxay durba igu bilowday maxaa ku qorshaysan guur ma rabtaa iyo wixii la mid ayay tiri. Haddaba matchmaking ama isku aadiye sidee buu kaga duwan yahay dating appka? Catherine ayaa inoo sharaxaysa.
Matchmaking is a different. I meet and screen every client. So I try to understand their cultural background, values and the long-term goals.
Matchmakingku wuu ka duwan yahay dating appka. Waxa aan gaar u wareystaa qof kasta si aan u fahmo dhaqankiisa, waxa uu nolosha ka qiimeeyo iyo yoolalka mustaqbalkiisa. Kadib waxa aan baraa qof ay isku fikir yihiin keliya oo ay ka dhabtahay xiriir waara. Sidani waxa yareynaysaa hubanti la'aanta, waxayna abuurtaa xiriir macno leh oo ammaan ah, ayay tiri. Dabcan qof kasta oo guurdoonahay ma raadsado adeega tababare ama matchmaker. Dad badan ayaa ka qayb qaata ayaa la leeyahay ciyaaraha bulshada, fasallada luqadda ama shaqo iska wax u qabsa ah, halkaana ka hela qofkii ay noloshooda la qaybsan lahaayeen. Laakiin raadinta jacayl ama guurka noocan loo raadiyo waxaa ku hoos duugan halis, sida nooca halista la yiraahdo khiyaanada jacaylka. Andrew Gang ayaa dadka uga digaya khiyaanada jacaylka ee internetka. Haddii iyo markii buu leeyahay aad la kulmayso qof aadan horay u aqoonin, kula kulan meel dad kale ay joogaan, u sii sheeg saaxiib ama qof aad ku kalsoon tahay meesha aad kula kulmayso, hana u sheegin qofkaa cusub haaba yaraata ee wax ku saabsan dhaqaalahaaga. Warbixintii Australia Explained ee toddobaadkanna intaasay ku dhantahay. Haddii ay adiga ama qof aad taqaano ku dhacdo rabsho qoys ama mid guriga ah, la xidhiid ID100RESPECT adiga oo wacaya 1-800-777-732 ama qoraalba ugu dir 4-5-8-777-732 ama booqo id100respect.org.au. Haddii aad ku sugan tahay khatar ama halis, waa eber waa 000 adeega dhinaca ragga oo la yiraahdo Men's Referral Service oo ay maamusho No to Violence. Waxaa laga xiriiri karaa 1-3-7-7-7-6-6 4491.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly.